ngiseka so yabona ukuthi ngikhala kanje yabona ukuthi ngiseka kanje yabona ukuthi ngivala ngeka abanye bakhoni nokungena abanye bakhoni nokungishela yabona ukuthi ngiseka so yabona ukuthi ngikhala kanje yabona ukuthi ngiseka kanje yabona ukuthi ngivala ngeka abanye bakhoni nokungena Banyaba, honey, no good. I was for now.
Kobe, o cielo, ande de gulome. Ande de tenga gome. Ogo ya lo hay nota. Ogo mocha un tome. Kota ange zama. Que ven balengose. Que acala.